Baba Mlezi ni Hamsi Munga, yani A, E, I, O, moja mane, sikia, ale, aregebe, tetera, dance, ni jinsi gani ni kusifie, mama we, au jina gani nilitumie, nikuite we, unani maliza. Usia makobe sauti kama ya ninga, sina wasiwasi wapo tumani, sina haja ya muziki, unaniburudisha moni zangu kwako zajirudia, and the love that I have for you ni permanent. Siku nzuri huo ulio nao, mashallah, mashallah, unconditional love, nimenogewa kwako sijiwezi. Niambie basi, wataka nini nikulete, uzidi kunijali. Mana wasiwasi wangu mumbomu, ni gari ya mbula hona unanairwa. Yani kiboko, akitembea, mana slow motion. Na umbula kemoto, baby face, wake ni meridhia. Kisha, chuma ni kiuno feni, vya unyagoni kwele alifundika. Ino why, I call her my baby. I swear I gon' die for her. Na mwendo kitembea, huyu mtoto fire, anavyojilegeza, huyu mtoto fire, kiuno kinengua, huyu mtoto fire, chumbani mambo moto moto, huyu mtoto fire. Na mwendo kitembea, jilegeza, huyu mtoto faya, kiuno kinakuwa, huyu mtoto faya, chumbani mambo moto moto. Tupendane, nino nafahiwa simale, nikikala nae, hawe kazo wangu kadede wangu, na muheza takare. Yani kiboko, akitembea, mwana slow motion, na umbo lake moto, baby face, mwake ni meridhia. Kisha, chuma ni kiuno feni, vya unyagoni kweli alifundika. Ingo why, I call her my baby, and I swear, I gon' die for her. Na mwendo kitembea, huyo mtoto faya, anavyo jilegeza. Huyo mtoto faya, kiuno kinengua. Huyo mtoto faya, chumba ni mambo moto moto.
Nalita Baba Mlezi. Sikia Tiger huyo. Umoja Music Band. Na Muhenza Benwe. Nakuhenza tamacheroni hehiwe.